top shot, that's when they be it. You go saw me, nataka nimpate. Ame toka wapi tu nipeleke kwake. Nataka nimbare, nimpe mate. Hadi jungware, misi jale. Dem this girl I'm on a retest like shekele. Kila nikimtaja na baki na kungwa. Vile livo mbike na baki na juliza. Vipi tampata mtota malaika. You know, she got me wanting. For sure, she got me burning.
Kanimba, kumeka mutanganga ya gala ya samba.